mala jesaba katonda wanga bampulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchimpa zikiriza buli sala jesaba katonda wanga bawulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchikola kuba zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
zikiriza nti wali
mukama
zikiriza nti yafa kubeera nze zikiriza nti yanjagala era kyanjagala zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba panguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningo luso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba gumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali Imu wangu zino chira wuba
Zikiriza nti mulamu
Mulamu mukama
Zikiriza nti wali
Wali yesu
Zikiriza nti yako kubera nze Zikiriza nti ya njagala Bila cha njagala
Wendo woza kumuwendo Omusayi yesu bie yangu Zikiriza nti mumasogera ndi chamuwendo Anjagala Echo nchiraba nebwe mbangu de mubuzibu Ampanguza Mukama tandekawo Zikiriza buli sala jensaba katonda wanga bampulira Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchimpa
kuba Zikiriza nti
mulamu
mulamu Zikiriza nti wali
yesu
Zikiriza nti yafa kubeera nze Zikiriza nti yanjagala era kyanjagala
Yesu
Zikiriza nti mulamu
Yesu
Zikiriza nti wali
Yesu
Zikiriza nti yanjagala Bila cha njagala
www.mp3ugandanmusic.com